I love the Asian entertainment music.
Okay, Shishibo phoning Galanda Batama Youth, and my name is Mfonda Mwash. It's bass music.
Prolific.
Yo, I was born outside wedlocked family. Shalef money find fimbio because of Kabiri. Now you might a brain 156 MB. Apart from love, we find to na pitamoni MV. Once upon a time, nakula na mai wanzi. Nakuria muni tomato, iskuru na fionse panondi. Nimzmai walendi pidi loko abula enanga. Mpitana femulu bansanga, shaishwa pono kuberenga. Bama yena batata, tababa pamoku ifika na lelo. So nshapo kapo support, skuri bali mpaka na lelo. Bali adimuma tuwe nzoro baku menena wa kwini. Nokusa kwa damu ene mzmai kumini no mfika na rini. Nakuria na extended, shakuria na nuclear. Family adapachalo, paripote ya mionyo nshari clear. Na ere kuri mzmai nechi konkono kuya muipushati. Ushanishi tatuikari na pamona batata, ishi ya uskati. Mwana wanzi since nao kulala teti ngufuse. Wawi sobaji upakumbioro ene teti nchinje. Hii situation lese watantiko mwine. So wisaka manakensa turubu la fio mwine. After being a teenager na isa chita discovered. Na rikwete ama siblings kuriba step bamba nzanzi. Every time bale mpela ka bad attitude. So na isa maintain afeka distance and gratitude. Shumana kabuino pa menso na isuwa vye filamba. Irina kula pale alafuaisha sana tiyo dule landa. Nombari kuisa dionse chip shochi sama mind. I think that can't work in a youth who am Zambia. Ama tontonga nyonkwatanda tipu kufukana kugambia. I think body doesn't serve which tamiko chandukulanda. Vietchika panomulembo na nifukana kurwanda. Yana puishe skulu, atio is my son. You can imagine pen na pita mpaku fuma umfiani. You have some responsibilities, bashira ine kozi. Mzuma ingale ila nebo ne umtararika koze. Nemo omen nebo, na ngufishu penda ruisha. Na nguama problems ya fulesha ni nenda puisha. Lesa fia unduila, ala lesa fia utruila. I'm the man chez musmai paku kumshanechu mfuila.
Prolific.
Ok, kwa liko kasei na kare nje baba mbuya lionsenga na alfianya. Bale nje bati mwishkuru wanji nisha kupata lero na pata kofi emisangu. Ok, batati bafia shuba nji nshirekana. Lero na inina pata kofi emisangu. You can imagine nisha po kapo fadhali love. Lionsenfu afi kwa chini fili ya bale fu ame nshumunirangu. Just in case mule ngufwala na nenda fwa kwe chikabila chenu kwa tinifiri omukoli wikala pakati yama. Okay, njishi wafo ni ngalanda bata my youth and my name is Mtuanda Mwashu. Mutende bang, mutende
bang. This one feels it, can't make it for the mix.
CopaLaCulture.com